senza ufficiwe game ukungurize so miswe dubana nimqokisi veil tisa wonke umuntu uyawa mbukuncika ngamazena shayeke indongeni wena usenjeni zokugcoba emsileni. Awukahle ukuzenza uvidiwe game ubhungurazi usewumiswe dubana nimqokisa iveyi utisa wonke umuntu uyawa mbukuncika ngamazena shayeke endongeni wena usenjeni zokugcoba emsileni. Na ngamahlombe induku ayivuki ngoba ishawa isiyeza ubhungurazi akayipopola ingozi ngoba nakadem irekhali ngisebenzisa isikhali esikhalisa unyembezi ubhungurazi umfazi futhi ngicaza ushaya ngenqebezi bethi you wena matakabuli mlomo kababuli you will gqomla ngekhanda lakhe asidlali imayibuli ubhungurazi ube irojo manje usenamazwi khundu landela insu nami uyibharwe nangeke uhlale ungabuki azalanga uphuma kude prison nkomo okanye okuyabanda umjombo uyihlo wayengeke ahlale ebhunge engakwetanga sakwifruthi uthama amanzi akopi ngane abayikhiphanga uqamba mangambatha usanga udizeva ukuphizwa ngetime ugece ubungurayiza nangesebukubuzizizi ngishayele sokuzenye isitikile esikusengwayo umgijima ethi ugrant sengisho umshini kini ngibhunda ngey'mbukane kuyobhuga amadolo mpondo ngihlala kobhuga sandaza kwinimoroga bhungusitam kodwa ushango karabu mangepipetsheni ey'mbokodweni ufukziswa amacharo nolayini kukuyineka iy'ngubo zakhe ey'nokumthamo ngibambe ngokhiya zidumba usoze upopa uvula umnyango oyazi instant porridge buyidla uyifaka ushukela underground celebrate ubhungurazi uyadunyelwa akwazi ukuphela ibit wenamasaku uza ngokufuhleleka unamalines awusile ekhanda ngoba uhlezi uqashukela wekhi udoduba nedis you don't practice what you preach on the mic you dropping shit to the grave follow my leader ngikuyeke ngesinesi ngivele ngibhode ngivale ngo-askis as if beef and chips kucela amakhosi wena bish umteketeke uyeke umnenke uyayibonela untekenteke ngesifokazi sigelekeqa uyiphathe igcwale kwerekwere kancike ngqedlozi nangikholelwa ngihlabela iyifebe emahadebe muqabula isoka lakho lithingwe indeka. Sipha ngoba uthandisa obhato omisikhumba sigcwele imbali kodwa ukhakazi ngifuna ukuthi ubovu biking ama-desertolate nakhona egxotshwe ngesofu sisentsheni wena ematsheni ngoba ushisa ukhipha umkhoko unga-lyrics ngidlala u-hide and sick ngisashisa olayini ikhipha itapshaya ngithi kugunya ladlelwe esiteshini aqhubeke nokukhotha inqandiza uhlezi ukuthi ekhontshini mina ngikhotha olayini positive ulalisa estreshini kuthathwe ngeparishi shasha sebegcoba iblusili even if you sick kungu you can compete on my league so stay back and peace no-cooler box ngikufaka efrijini kulensu ushade nomtexa tell me how is your wedding ngicela udeda uMrs Thupa ngoba ngicashela ngomtexa ebusweni uvele imsizi kungu-athi usukwazi nokudweba urephe ngathi wagwinya impempe musukuzijaja nondweba udisa wonke umuntu wena mshefana izinto uyayimoshela kungu-rise uyahlabeka mjita cause uwork espark ekusefanakho ugcwile ey'koletini uflowa nama-shats ngizokudlalisa iraf ukundifeti ma ngikufaka ibrashi phela ngimini wegashi inkotha ukhotha namawindi ebhasi tiyotiye ngizokhafula umlilo ngoba sengivuthiwe yizo babona action amasendatheni isiko mpilo ukukhotha ama kwesilo okuphinde kumile esinye ngicikoza ngokuciko badayisela umkobo usunesicithi okay nubeef nomtexi khehle sadla inqina le ngulube except behind the mic uyabophana uvesane uyikhulule dayisa ngomzimba sinqunywa ikhanda kumele ngikujompule wena ibaby brown ngisnaphe ungakulinga ungidubuluze webhala kaxani wena uyingxanxa nomsila wedada ngidubulekisa ncapha mchakaphaka ngizokubamba ngechama ngichachazisa iflow muhamba step by step mina ngiyagxathi urephi inxakancaka ulifake ey'nqeni ipeni wena mubhala sihlaba.